na na na. A thing called Tam Tam with the girl named Zam Zam.
Yes, na 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 na.
Nimekutana na wengi tena wenye weza kule na kushinda we. My girl you have the love jam jam, mbotambulu leta jam jam. Girl you got the big bam bam, love you and it's so tam tam.
Nimevuka milima na mabonde na bosi japata penzi kama lako we. Yako kwenye meshe nimekutana na wengi tena wenye weza kule na kushinda we. Ah, penzi lako tam tam, kama asali penzi lako tam tam.
She never leave me alone. She banned me out of town. Next me have a son. You can be a pencil like a oh, tam tam. Me want to see you when you shake you bam bam. You can be a pencil like a oh, tam tam. Me want to see you when you shake you bam bam.
Me vuka milima na mabonde na bosi. Ya pata pencil kama lako we. Ya kukunye meshe ni mikutana na wengi. Tena uonye weza kula na kushinda we. Ah, pencil lako tam tam. Kama asali pencil lako tam tam. Nikwambia penzi lako tam tam, aliye mfano penzi lako tam tam.
Kila siku na furahi, unanifanya nikuone mpya na sita kuswea. Unaniboraza duniani, na mimi nakupa penzi la kweli sote tu.
My girl you have the love jam jam, mbotambulu leta jam jam. Girl you got the big bam bam, love you and it's so tam tam.